This is Essence Vibes.
My. Oh yeah. Unitoki kwenye njozi zangu, swaga zako zinanimaliza. Sikuchoki mpenzi wangu, roho zako zinanimaliza. Sio mizizi wala madawa, sio miti shamba, haya mapenzi. Sio uzuri, sio mavumba, sio umaarufu, haya mapenzi.
Ife, ife mi, my lover, kipenzi changu. Ife, ife mi, ife, ife mi, my lover, onife, oh, ife, ife mi.
Sio mkubwa katoto ka 2000 na choitaji kupendo mipilika siziwezi kuona we jambo kubwa na nipa haja za mwili wezidisha kunipenda mie kuchiti siwezi.
Sio mizi
wala madama, sio miti shamba, haya mapenzi.
Sio uzuri,
sio mavumba,
sio sali,
sio umaarufu, haya mapenzi.
Ife, ife mi, my lover,
my lover,
kipenzi changu,
kipenzi.
Ife, ife mi,
kipenzi wangu.
Ife, ife mi, my lover,
my lover,
onife,
onife,
oh, ife, ife mi.
My.